silence with the authority.
I testify the content.
I testify the mighty name of God.
I testify
my everything this year be good or good.
I testify the power in me,
the grail in the victory in everything I do.
I testify the healing in me.
My God has announced it already.
I testify the content me.
I testify the mighty name of God.
I testify
neno la Mungu linasema uzima na mauti viko mbele yako, na utakacho chagua hicho ndicho kitakacho kuwa chako. Nimechagua uzima, nimechagua maisha marefu, nimechagua afya njema, hey. Nimechagua maisha ya juu, nimechagua furaha, nimechagua mafanikio, oh. Nimekataa kuonewa, nimekataa umasikini, nimekataa maisha ya chini, 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 hey. Chini kuna laana, chini kuna mauti, chini kuna mikosi, hey. This is the year of miracles.
I testify the power.
I say, is the year for miracles for me.
I testify the healing in me.
My God has announced it today.
I testify the content in me.
I testify the mighty name of God.
I testify.
My everything this year be good or good.
I testify the power in me.
Declaring the victory in everything I do.
I testify the healing.
As announced it today,
I testify the content me.
I testify the mighty name of God.
I testify.
Unasema nini juu ya maisha yako? Unasema nini juu ya kazi yako? Unasema nini juu ya afya yako? Wewe unasema nini juu ya huduma yako? Kile utasema, sema, sema kwa kinywa chako, nicho kitakuwa, kuwa, kuwa, kuwa chako. Kile utasema, sema, sema kwa kinywa chako, nicho kitakuwa, kuwa, kuwa, kuwa chako. Mimi ni mushi.
Nimefanikiwa.
I say this is the year of miracles.
I testify the power in me.
Is the year of miracles for me.
I testify the healing.
My God has announced it today.